waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online and on radio.
Waxaad nagala socotaan SBS Somali oo aad ka heli kartaan mobile, online iyo radio-ga.
Jumca wanaagsan oo kulanti wacan meel aad naga dhagaysanaysaanba. Ka hor inta aanan bilaabin, waxaan jeclahay inaan qiro dadka Bunurong iyo Wurundjeri ee qoomiyadda Kulin oo ah dadka dhaqanka u leh dhulkan aan maanta ku kulmayno. Waxaan sidoo kale jeclahay inaan ixtiraam u muujiyo waayeelkii hore iyo kuwa hadda nool ee qoomiyadda Kulin. Halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda S B S oo idinka imanaysa istuudiyahayaga magaalada Melbourne. Waa Jimcaha ay taariikhdu tahay 16 January 2026. Magacayguna waa Cabdinuur Ismaaciil. Waxyaabaha aan barnaamijka idinku haya Jimcahan waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan khiyaamada casriga ah ee AI deep fake, dibkeeda iyo sida looga feejignaado, cuntada aad cunto laga dheehan karo dhaqankaaga, diintaada iyo wixii la mid ah, muxuuse yahay macluumaadka ku saabsan caafimaadka ee ku qoran baakadaha cuntada korkoodu, warkii Soomaaliya oo ku saabsan hawlaha ka socda laascaanood iyo waraysi. Marka horese qodobada wararka Australia iyo caalamka waxaa ka mid ah ururka Yuhuudda Australia oo dowladda Albanese u soo jeediyey inay dib ugu noqoto isbeddelka sharciga mamnuucidda hadallada nacaybka ah, golaha deegaanka ee Canterbury, Bankstown oo Sydney ku yaal oo war kale ka soo saaray mawlaca Almadiina Dacwa Center oo hore loogu amray in la xidho, Israa'iil oo marinka qaasa ka geysatay duqeymo dad ku dhinteen, iyo qodobo kale. Haddana warkii oo dhan urur Yuhuuda oo caan ah ayaa ugu baaqay dowladda Albanese inay dib u eegis ku sameyso isbeddelada sharciyada la xidhiidha hadallada nacaybka kadib markii uu hindisay sharciyadkii arrintaasi heli waayey taageeradii loo baahnaa. Golaha Australia Israel and Jewish Affairs Council ayaa u sheegay guddiga baarlamaanka ee hadda eegaya sharciga in hindisaha loo kala saaro dhowr qaybood. Waxa ay sheegeen in aan la ogolaanin in khilaafka ka dhashay arrimaha la xiriira hubku ay caqabad ku noqdaan sharciyada cusub ee ka dhanka ah hadallada nacaybka. Sidoo kale, Peter Wertheim oo ka socda ururka Executive Council of Australia Jewry ayaa u sheegay SBS inuu isna aaminsan yahay inay fiicnaan lahayd in sharciga la kala saaro maadaama buu yiri uu ka hadlayo mawduucyo kala duwan. Waxa uu sheegay in haddii gebi ahaanba la diido sharciga ay noqon karto mid waxyeelo u leh mustaqbalka.
The whole history of legislative reform in this area has been one of incremental steps. And this bill,
sooyaalka isbeddelada sharciyada arrintan la xidhiidha waxay mar walba ahaayeen kuwo loo sameynayay tallaabo tallaabo. Hindisahani inkastoo uu leeyahay cillado, haddana waa tallaabo kale oo loo qaaday dhinaca yoolka oo ah in la helo sharciyo mamnuucaya hadallada nacaybka ee si ula kac ah loo yiraahdo, xataa haddii uusan ahayn mid dhammaystiran ama aanu ina gaarsiinaynin meeshii la rabay, weli waa tallaabo wacan hore loo qaaday, ayuu yidhi. Malaayiin akoon oo baraha bulshada ayaa la xiray ama la xayiray tan iyo markii ay dhaqan gashay xadidaadda da'da ee Australia oo ah tii ugu horreysay adduunka oo nooceeda ah. Tirooyin ay dowladda federaalku sii daysay subaxnimadii maanta waa jimcihii saaka oo ay Janaayo ahayd 16 ayaa muujinaya in ka badan 4.7 million oo akoon la xidhay, la tirtiray ama la xadiday ka sakow ama intii ka dambeysay 12 December. Ra'iisul wasaaraha Australia Anthony Albanese ayaa sheegay in ka bixitaanka ballaaran ee caruurta ee baraha bulshadu ay tahay tallaabo wanaagsan oo loo qaaday dhinaca badbaadadooda. Australia ayaa noqotay dalkii ugu horreeyay ee qaada tallaabadan, taasoo ku dhiirigelisay dalal kale oo ay ka mid yihiin Ingiriiska, Malaysia iyo New Zealand inay ka fiirsadaan tallaabooyin kuwa la mid ah. Xisbiga Greenska ayaa ku baaqay ama ugu baaqay premierka gobolka South Australia Peter Malanakis inuu raalligelin ka bixiyo hadalladii uu ka sheegay aqoonyahanada reer Australia oo asal ahaan ka soo jeeda Falastiin, Dr. Randa Abdul Fatah, kadib markii laga reebay barnaamijkii Adelaide Ratas Week. دكتور عبد الفتاح iyo qareenadeeda ayaa waraaq rasmi ah oo cabasho sumcad dil ah u diray premierka taasoo ah talaabadii ugu horeysay ama ka horeysay dacwad sharci ah qoraaga ayaa sheegay in hadallada premierku ahaayeen kuwa aan la aqbali karin isla markaana si dadban ula xiriiriyay dad xaq jir ah Premierka South Australia ayaa lagu eedeeyay inuu cadaadis ku saaray gudiga qabanqaabada xaflada si ay uga noqdaan casuumad ay u fidiyeen Dr. Abdul Fattah kadib markii uu u sheegay in dowlad goboleedku aanay taageersanayn ka qaybgalkeeda barnaamijka Senatorka South Australia xisbiga Greenska Sarah Hanson-Young ayaa sheegtay inuu Premierku qirto faragelinta la sheegay isla markaana uu mas'uuliyadeeda qaato
The Premier must now apologise, not just to the author, but indeed to every South Australian. Our state has copped the brunt of
Premierku waa inuu hadda raali gelin bixiyo aan ahayn kaliya qoraaga balse ah dhammaan dadka South Australia gobolkan oo dhan ayay saameyn xumeeyey kasoo gaartay go'aanka khaldan ee faragelinta siyaasadeed waana inuu Premierku qaato mas'uuliyadda waanu soo dhaweynaynaa in gudigu raali gelin bixiyay isla markaana ay dib ugu macsuumeen qoraaga qof walba waa uu aqbalay intana ahayd khalad weyn Peter Malanoskasna waa inuu aqbalayay tiri mid ka mid ah golayaasha deegaanka ee Sydney ayaa sheegay in goob cibaado oo lala xiriiriyay mid ka mid ah dadka lagu eedeeyay toogashadii Bondi oo iska indhatiray amar lagu xirayay golaha Canberra Punkstown oo Sydney ayaa sheegay in albaabada hore ee Almadina Da'wa Santa oo ku yaalla xaafadda Punkstown ay xiran yihiin balse ay yiraahdeen dad dhowr ah lagu arkay iyagoo adeegsanaya albaabka dambe halka kuwa kalena si isdaba joog ah u soo galayeen ama ugana baxayeen xarunta goluhu waxa uu sheegay in hoolka cibaadada lagu amray in la xiro maadaama dhismahaasi sharci ahaan loo ogol yahay oo kaliya inuu u shaqeeyo sidii xarun caafimaad balse aan loo fasaxin adeeg cibaado Warbixinno warbaahineed oo soo baxay bishii December ayaa daaha ka qaaday in eedaysanaha toogashada Bondi Nafid Ikram oo halka ku cibaadeysan jiray isla markaana wadaad Sydney jooga oo la yiraahdo Wasaam Xadaad isna la rumaysan yahay inuu si joogto ah u booqan jiray xarunta Booliska ACT ayaa xaqiijiyay inay xaafadda Belconnen ee magaalada Canberra ka heleen afar walxood oo dheeraad ah oo la rumaysan yahay in ay la xiriiraan kuwa qaraxyo lala xiriiriyo hore looga helay halka 11 qarax oo lagu macmalay tuubooyin ayaa hore looga helay xaafadda Belconnen intii ka horeysay subaxii Khamiista kuwaas oo qaarkood la helay iyaga oo qarxay Anna Ronski oo ah sarkaalada kusima baara ayaa sheegtay in kastoo ay booliisku maalinkii Khamiista bilaabeen baaritaan aan haddana xaaladan loo arkaynin mid argagixiso
At this stage, it is currently under investigation. And we are treating it very seriously.
Waqtigan baaritaan baa socda waxaanuna ula dhaqmaynaa si dhab ah laakiin looma aqoonsanin inay tahay mid la xiriirta argagixisada ayay tiri. Madaxweyne Donald Trump ayaa ku hanjabay inuu ciidamo u dirayo magaalada Minneapolis si loo xakameeyo mudaharaadyada ka socda halka kuwaas oo ka dhashay ficilada saraakiisha socdaalka federaalka ee gobolka Minnesota. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay inuu adeegsan doono sharci loo yaqaano Insurrection Act si uu amar u bixiyo in ciidamada la geeyo magaalada. Tani waxay imanaysaa hal maalin kadib markii nin lagu dhaawacay rasaas uu riday sarkaal ka tirsan ICE iyo toddobaadyo kadib markii haweeney lagu dilay hawlgal kale oo la xiriira hay'adda. Xogeyaha amniga gudaha ee Mareykanka Kristi Noem ayaa difaacday hanjabaadda madaxweynaha iyadoo oo sheegtay in uu leeyahay awood dastuuriya oo amarkaasi ku bixin karo laakiin xubna ka tirsan xisbiga dimuqraatiga ee aqalka wakiilada oo ka mid yahay Roe Hanna oo ka soo jeeda California ayaa sheegay inuu madaxweynuhu mar walba ka talaabayo xadka
This is a moment for the country. I mean the president is acting in a lawless way. He's got a ICE.
Tani waa waqti muhiim u ah dalka. Madaxweynuhu wuxuu u dhaqmayaa sidii aan sharci si aan sharci ahayn. Waxa uu hay'adda ICE u isticmaalayaa sida booliis u gaar ah. Waxay garaacayaan albaabada dadka, xataa albaabada muwaadiniinta Mareykanka, waxayna ka qaadaan xurriyadooda. Waxay joogteen oo dileen hooyo 37 jir ah ayuu yiri. Ugu yaraan 5 qof oo ay ka mid tahay xubin sare oo ka tirsan garabka hubaysana Hamas ayaa lagu dilay duqeymo cirka ah oo Israa'iil ka fulisay marinka Qasa isbitaal Al-Aqsa Martyrs Hospital ayaa sheegay in duqayntii hore ay ku dhinteen laba nin, halka duqayn labaad oo ka dhacday Deira Al-Bala ay ku dhinteen saddex haween iyo hal nin. Ururka Hamas ayaa tirada dhimashada ku sheegay 7 qof oo uu ku jiro taliye sare oo ka tirsan kooxda hubaysan, kaas oo warbaahinta Falastiiniyiintu ku magacaabeen Maxamed Al-Holi. Wararka ayaa sidoo kale sheegaya in tan iyo markii xabad joojin Itaal daraneen dhaqan gashay bishii Oktoobar ay dhinteen in ka badan 400 oo Falastiiniyiin ah iyo 3 askari oo Israa'iiliyiin ah. Saadaasha hawada maanta oo Jimco ahayd waxaa la saadaalinayay in magaalada Perth ay noqon doonto qorax iyo 37 digrii, Adelaide qayb ahaan daruur 27, Melbourne dabeyro iyo qayb ahaan daruur 25, Canberra shuux suurtagal ah iyo 25 digrii, Sydney shuux ama labo 29, Brisbane shuux ama labo 37 digrii, iyo Darwin oo laga filayo shuuxyo iyo roobab xoogan oo dabaylaala ah iyo 27 digrii. Halkii dollar Australian ahayna wuxuu maanta suuqa lacagta ka joogay eber dhibic 67 dollarka Mareykanka, waa 67 senti oo Mareykana, eber dhibic 100 poundka Ingiriiska ah, hal dollar iyo 16 senti oo dollarka New Zealand, iyo 2.24 oo ah dirhamka Imaaraadka. Warkii Jimcuhuna intaas uu ku dhan yahay. Kaad naga dhageysanaysaana waa laanta af Soomaaliga ee daacadda SBS oo idinka imanaysa studio hayaga magaalada Melbourne. Anigoo Cabdinuur ayaa barnaamijka idin la socodsiinaya. Dhowaana waxa aad maqli doontaan warkii Soomaaliya. Teknolojiyada internetka iyo barnaamijyada kombiyuutarada ee horumarka xawliga ah ku socda waxaa iyaguna barbar socda oo hadba taba cusub la soo baxa burcadda internetka. Hadda waxay keeneen in ay qof aad garanayso muuqiisa iyo magiciisa iyo codkiisaba online kugu soo diraan. Kaadse muday maaha, waa tuug ismaldahay. Kalsooni intee in leeg baad ku qabtaa in aad ka boodo dabinkaas? Warbixintan ayaa faahfaahinaysa.
Cilmi baaris cusub ayaa muujinaysa inay dadka reer Australia qabaan kalsooni ka badbaadin ah oon xaqiiqo ku salaysnayn marka ay timaado inay iska gartaan dhagaraha deep fake ee AI. Deep fake waa magac loo bixiyey muuqaal ama cod loo ekeysiyo kuwa qof kale. Waxaa AI lagu macmali karaa muuqaalka ama codka qof aad garanayso si lagugu khiyaameeyo. Khubaradu waxay ka digayaan in burcadda casriga ahi bani'aadamka ay ka aradin karaan kalsoonida iyo dareenka, waxayna ugu baaqayaan dadka inaanay ku degdegin oo ay ka fiirsadaan isla markaana hubiyaan fariimaha muuqaalada iyo codadka shakiga leh. Warbixintan ayaanu ku faahfaahinaynaa. Haddii aad u malaynayso inaad isla markiiba garan karto khiyaamada AI deep fake, keliga ma tahido ogow. Cilmi baaris cusub oo uu bangiga Commonwealth hadda dabka ka soo qaaday ayaa muujinaysa inay dadka reer Australia kalsooni qalfoof ah ku qabaan inay xariif ku yihiin dhagarta AI deep fake, taasoo bay yiraahdeen fursad weyn u abuurtay burcadda internetka. Haa, teknolojiga ayaa sahla AI deep fake, laakiin taasi ma aha dhibkeeda keliya. Waxa ay burburisaa aaminaadda iyo kalsoonida. Maareeyaha guud ee adeegyada maaraynta khiyaama kooxeedka ee Commonwealth Bank, James Roberts, ayaa sheegay in deep fake-yada loo adeegsado iska dhigidda ama isu ekeysiinta dadka aynu markiiba rumaysano ama aamino sida qof aan ah ama aad taqaano ama qoyskaagaba ka mid ah.
So what we've been talking about in the study is deep fakes. So like you said, either video deep fakes or audio deep fakes. So
waxay cilmi baaristu eegtay waa deep fake ha ahaada muuqaal sida fiidiyo ama codbe, badanaaba waa isu ekeysiin oo qof aad aaminsan tahay sida qof aan ah iyo xataa qof qoyskaaga ah. Muuqaalada ama codadka isu ekeysiinta ahna waxaa inta badan la dhigaa baraha bulshada, websaadyada shukaansiga, iyo kuwa kale ee fariimaha laysugu diraayuu yiri. Mr Roberts waxa uu leeyahay khiyaamooyinka casriga ah waxay kuwii hore kaga duwan yihiin baaxadooda iyo xawaaraha ay ku horumarayaan kuna sii kordhayaan. Ma aha buu yidhi khayaamooyin iska kaca kufa oo laga maadsado waa kuwo loo hindisay oo loo muunadeeyey inay u muuqdaan wax qofka quseeya oo uu yaqaano runna ula eg. Waxa uu intaa ku daray in saamaynta deepfake ay aad uga badan tahay inta ay dadka Australiaanku moodayaan.
At the minute, according to the study, we're seeing over 1 in 4 Aussies having seen a deepfake. And that could have been a video deepfake or an audio deepfake.
Xilligana sida ay daraasadu muujinayso, in ka badan 40 qofba midkood Australian ah ayaa horay u arkay deepfake, ha noqoto muuqaal ama codba. Marka waa arrin aad u baahsan, waxaana filayaa inay sii kordhayso maadaama ay tooga badan isticmaalayaan teknolojiyadan, ayuu yiri. Mid ka mid a waxyaabaha ugu argagaxa badan haddaba ayaa ah in aanay burcadda internetku xog iyo aqoon sidaa u sii ridanba u baahnayn si ay u sameeyaan deepfake cod ah, gaar ahaan ay uga sameeyaan dadka horey codkooda u geliyay internetka.
One of the things that is a challenge for all of us out there is that a lot of us are on social media, maybe we're in the public light or public view, or we've posted online.
Mid ka mid a caqabadaha ayna wada haystaa waa in dad badani ay ku jiraan baraha bulshada. Laga yaabee inaynu si kale uga soo muuqanay internetka ama aynu inagu iskeen u gelinay internetka muuqaalkeenna iyo codkeenna. Sidaasaana codkeenna iyo muuqaalkeennaba halkaa looga heli karaa. Mararka qaar wax ka yar 10 ilbiriqsi oo keliya oo codkaaga ah ayaa ku filan in codkaaga lama taanaysto, ayuu yidhi. Mr. Roberts waxa uu leeyahay dabinka aad ku dhici kartaa waxa weeye inaad istiraahdo anigu teknolojiyadan aad u aqaanayo markiiba waan garan karaa khiyaamada, taasina waa kalsooni qalfoof ah oo naaga badan ku taagnayn, ayuu leeyahay.
One of the things that's worrying from the study is that 89% of the respondents said that they could accurately spot a deep fake.
Waxyaabaha daraasadda ka soo baxay ee aadka walaaca u leh waxaa ka mid a in 89% dadka la waraystay ay sheegeen inay si saxa u garan karaan deep fake, laakiin markii aanu tijaabinay waxaa si sax ah ku gartay oo keliya 42%. Darajadaasina waxay ka sii liidataa tii ay heli lahaayeen xataa hadday iska qiyaasi lahaayeen, ayuu yidhi. Haddaba haddii aanay badankeenna si hubaala u garan karin deep fake, maxaa xal ah? Sideese laysu difaaci karaa? Mr. Robert waxa uu leeyahay dabcan maaha inaynu ku noolaano cabsi, cakiskeedana uma baahnin inaynu noqono khubaro ku takhasustay garashada codadka la macmalay ama muuqaalada been abuurka ah. Waxaanu isu difaaci karnaa, buu yidhi, kow, inaynu ilaalinno habdhaqankeenna internetka, labo, in aynan ku degdegin go'aan haddii aynu la kulanno dhagar, saddex, in aynu wax hubsanno, iyo afar, in aynan ogolaanin in tuugadu ina kidkido.
We don't need to be afraid. We actually don't need to be able to detect that it's a deep fake as long as any time we do.
Ma aha inaynu cabsanno iyo inaynu garanno deep fake, midna inta aynu ku soo jeedno in haddii ay arrintaasi ku saabsan tahay maalgashi ama shukaansi, aynu qaadanno 3 tallaabo oo isku xigxiga oo kala ah degdegin, iska hubi, iyo iska diid. Burcadda internetka badankoodu way ku tikidaan oo kugu cadaadiyaan in aad tallaabo khaldan qaado adiga oo aan miisaamin. Waa inaad ka feejignaato, la tasho saaxiibadaada iyo qoyskaaga inta aadan qaadanin go'aan maalgashi. Internetka ka baad balayn wuxuu khiyaamo yahay. Ku dami telefoonka ama khadka internetka si dhaqsaa ugu, kadibna saar blok, ayuu yidhi. Taladaasi waa mid muhiim ah sababtoo ah khatartu ma aha oo keliya dhaqaale, balse sidoo kale waa khatar niyadeed iyo nafsiyadeed. Mr. Roberts waxa uu sheegayaa in khiyaamooyinka internetku ay kaa burburin karaan xiriirka aad la leedahay dadka iyo bulshada, kaa kala tuuri karaan qoyskaaga, dadka qaarkoodna kuba riixi karaan isdhaawicid ama isdilid.
Yeah, the consequences are horrific and it's completely unconscionable that the syndicates would cause this amount of emotional harm. So obviously there's the
awaaqibta deep fake waa kuwa aad u xun, waana wax gebi ahaanba aan la aqbali karin. In shabakadaha dembiyadu ay sababeen heerkan dhaawaca shucuureed ah. Dabcan waxaa jira khasaare dhaqaale oo weyn, laakiin khasaaraha aan inta badan laga hadlini waa kan niyadda gaara. Furitaan baa dhaca, qoysas baa kale irdhooba, ganacsiyaa kaca, weliba haba yaraatee ee dadka qaar baa isdhaawaca ama isdila marka ay xal kale waayaan, ayuu yidhi. Waxa uu sheegay in sababaha daraaddood ay muhiim tahay in khiyaamooyinka si daahfuran looga hadlo, waayo aamusnaanta iyo ceebka cabsigu way sii xumeeyeen xaaladda, ayuu leeyahay.
One of the best ways is to talk, whether you've been scammed or you're just wanting to keep your family safe, is to talk about it. We need to destigmatize scams.
Mid ka mid ah xalalka ugu fiican waa wada hadal. Haddii lagu khiyaameeyey ama aad rabto inaad qoyskaaga badbaadiso, ka hadal. Waa inaannu ku xorowno dareemada ceebaga ku xeeran khiyaamooyinka si dadku u yeeshaan wada hadallo furan oo ka caawiya inay ka fogaadaan khiyaamada ama haddii ay durba ku dhaceen looga daryeelo si dhab ah, ayuu yidhi. Qoysaska ka walwalsan khiyaamooyinka ku saabsan macaamilada codka, sida qof iska dhigaya ilmahaaga ama qof kale oo qoyskaaga ka mid a lacag deg deg ahna ku weydiisanaya, Mr. Robert wuxuu kula talinayaa tallaabo sahlan oo ay ku badbaadi karaan waa inay samaystaan, buu yidhi, is-afgarasho ama password ay qoyska oo keliyihiis la og yihiin.
So in fact, the study showed that 74% of Aussies felt that they should have a family safe word, but unfortunately only 20% of them had actually taken the step to do that, and such an easy step. So
daraasaduhu waxay muujiyeen in 47% dadka Australia ay garowsadeen inay u baahan yihiin eray is-afgarasho ah, laakiin nasiib darro keliya 27% ayaa kaga dhabeeyey. Haddabana xurka dahabiga ah ee ay tahay, buu yidhi, in dhegaystayaasha idaacaddani ka qaataan taladan waa in ay samaystaan eray ama weed is-afgarasho ah oo ay si qorsoodi ula wadaagaan qoyska si ay uga gaashaantaan tuugo codkooda soo macmashay, ayuu yidhi. Waxyaalaha maalinlaha ah ee dhaca, buu ku sii daray Mr. Robert, waxaa ka mid ah inuu ku soo dhaco telefoon aanu nambarkiisu muuqanin, ma qabataa mise waa iska daysaa, buu u badan yahay dareenka hore. Talada wacanise waa ha ka jawaabin. Haddiiba aad qabato oo aad dareento inuu tuug yahayna, ha la hadlin, ha la sii wadin, ha caayin, ku dami telefoonka.
So while it probably is satisfying to customer and have that engagement, it's often best
inkasta oo ay mararka qaar ku farxad gelin karto inaad furka ku tuurto, haddana inta badan waxaa fiican inaadanba ka jawaabin wicitaanka khiyaamada ah. Markii aad ka jawaabtana, waxay dareemayaan inay haystaan fursad ay kugu khiyaameeyaan. Haddii aadan marnaba u jawaabin, aakhiritaanka liiskooda waad ka dhacaysaa, kumana soo wacayaan mar dambe, ayuu yidhi. Haddaba cidda ku dagaalanta tiknolojiyadu tuugta oo keliya maaha, Commonwealth Bank baa isaguna ku dagaalama. Mr. Roberts waxa uu leeyahay nooca AI-da ee macmalka loo isticmaalo waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in tuugada internetka lagu ogaado khiyaamooyinkooda iyo in lagu carqaladeeyo dhagartooda. Waxa uu leeyahay waxa aanu la shuraakownay waa Commonwealth Bank ee kooxo khubara ku ah howlaha oo sameeyey noocyo AI ah oo la yidhaahdo bots, kuwaas oo toos ula macaamila burcadda internetka. Waxay bots ku fahmaan oo sheegaan maleegidda dhagarta, isla markaana ay faragelin ku sameeyaan.
One of the more exciting things is that obviously I've talked a little bit about the bad things that generative AI can be used for.
Mid ka mid a waxyaabaha xiisaha leh waa in inkastoo aanu ka hadallay dhinaca xuna AI-da, haddana comeback ahaan waxaanu AI-da u isticmaalaa si naafi leh si aanu ula dagaalanno khiyaamada. Waxaanu iska kaashannay shirkad la yidhaahdo Apeit AI, waxaanuna samaysanay ciidan bots ah oo isugu jira kuwa hadla iyo kuwa fariima diraba, kuwaas oo si toos ah ula macaamila tuugada internetka, waqtigoodana khasaaraya. Daqiiqad kasta oo ay tuugadu la hadlayaan bot waa daqiiqad uu qof Australian ahi ka badbaaday, ayuu yidhi. Waxa uu sheegay in marka ciidanka macmalka ah ee bots ku la hadlayaan tuugada ay ka soo dhirindhirin karaan macluumaad muhiim ah sida xisaabaad bangi oo ah kuwa ay wax ku hadaan oo dabadeed laga xidho.
And we also use it just like you were saying now, we scrape intelligence too. So, you know, if the bots told a bad
sidoo kale waxaanu ka ururinaa xog haddii podku uu helo akoon bangi oo khaldan ama meel lacag loo diro xogtaa waanu qaadanaa oo waanu xalibnaa akoonka hal xog oo keliya oo laga helo tuugada ayaa badbaadin karta ilaa 10 qof oo Australian ayuu yiri mararka qaarkood macmalka botska ee aydu tuugada ma mashquuliyaan oo keliya waqti qaali ah ayay ka khasaariyaan
our record at the minute is 54 minutes of holding the person on the line
for recordka botska iyagu dhigeen hadda waa inay qof tuug ah ku hayeen qadka 54 daqiiqo waana 54 daqiiqo oo shan qof kale oo Australian ah khiyaameynayeen ayuu yiri Simon Smith oo ka tirsan shirkadda la yiraahdo Scam Assist waa khabiir shirkadda ka taageera dhagaraha internetka shirkaddu waxay dadka burcada internetku lacagaha ka dhacdo ka caawiyaan in lacagtooda loo soo celiyo waxa uu leeyahay Mr Smith AI waa safe laba aflay ah dhinaca toogta ku qoraabata dhinaca kalena iyaga lagu boqno gooya waxa uu sheegay inay dad badan horeba uga faa'iideysteen AI xataa iyagoo aan ogeyn
you know if you've got an android phone your phone automatically marks calls as suspicious or you know so that's if you want to get
haddii aad haysato buu yiri telefoon android ah telefoonkaagu si toos ah ayuu u calaamadin karaa wicitaanada laga shakiyo haddii aad si farsamaysan u eegto waxa uu ku sheegayaa in lambarka lagu yaqaano khiyaano natiijadiisuna waa 99% laakiin Mr Smith waxa uu sidoo kale ka digayaa in aan la isku dawaxin kelmadda AI waayo khiyaamooyinku horeba way u jireen buu leeyahay AI-da horteed waa un hab kale oo soo kordhay
AI is a very broad term it's a valid one right and where there are really good there's really good
AI waa eray aad u macna ballaaran waxa jira tiknoolajiyad aad u wanaagsan waxa sa jira tuugo un akaskeedana waxa jira tiknoolajiyad un iyo tuugo aqli badan AI-na ha jirto ama yeesan jirin mar walba tuugadu way jiri doonaan inta uu damaca guracan jirana xatooyo way jiri doontaa ayuu yiri weliga feejignow la tasho qof aad ku kalsoon tahay hana uu ogolaanin tuugada in ay ku kudkidaan warbixintanna waxaa inoo soo diyaariyay Isaam Al-Galib oo ka tirsan SBS News intaasina ku dhantahay
SBS Somali waxaad ka heli kartaa raadiyaha online iyo mobile telefoonka
soo dhowaada mar kale jimco wanaagsan waa kan warkii Soomaaliya oo uu maanta wariyahayaga Cabdixaafid nooga soo diray magaalada Muqdisho
magaalada Lascaanood ee xarunta dowlad goboleedka cusub ee Waqooyi Bari ee Soomaaliya ayaa waxaa ka socda qabanqaabadii ugu dambeysay ee munaasabadda caleemasaarka maamulkaasi waxaana halkaasii gaaray wufdiga ugu badnayd ee ka socota gudaha dalka iyo dibaddiisa xubno dhowr ah oo ka tirsan golaha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya iyo labada gole ee baarlamaanka ayaa ka mid ah wufdiga halkaasii joogta iyadoo la filayo in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu halkaasii tago si uu uga qayb galo munaasabadda caleemasaarka oo muddo la sugayay gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdullaahi Cali Xirsi Timacdi oo ay weheliyaan wasiirada arrimaha gudaha amniga xanaanada xoolaha gaashaan dhiga xilibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa magaaladaasi Lascaano kulan soo dhaweyn ugu sameeyay wasiirka wasaaradda tamarta ee dowlad goboleedkaasi Waqooyi Bari ee Soomaaliya sareegaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar gudoomiye Cabdullaahi Xirsi Timacdi wasiirada iyo xilibaanada ayaa uga mahadceliyay sareegaas Xijaar munaasabadda qada sharafta ahayd ee soo dhaweynta iyaguna bogaadiyay dowlad goboleedka Waqooyi Bari ee Soomaaliya horumarka ka jira iyo doorka ay ka qaateen midnimada iyo ilaalinta qaranimada Soomaaliya dhanka kale wasiirka wasaaradda gaadiidka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Faarax Nuux ayaa waxa uu kormeer ku tagay wasaaradda howlaha guud ee gaadiidka ee maamulkaas iyadoo dhankiisii wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi uu kormeer ugu tagay cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa daraawiishta dowlad goboleedkaasi Waqooyi Bari ee ku sugan aagga lagu magacaabo Guumeys wasiirka ayaana ciidamada iyo saraakiisha halkaasi kula hadlay haddaba si aynu wax badan uga ogaano qabanqaabadii ugu dambeysay iyo diyaar garowga waxaan la xiriiray aqoonyahan Cabdullaahi Cabdi Sheekh Doon oo ka tirsan jaaliyadda magaalada Melbourne ee dalka Australia oo muddooyinkii dambe ku sugnaa magaaladaasi Lascaanood waxaanan ugu horreyntii aan weydiiyey siday wax u socdaan
Cabdixaafid waa dhowahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu diyaar garow aad iyo aada u qiimo badan oo aada u heer sareeya ayaa ka socdaa. Wufud aada iyo aada u fara badan ayaa timi. Muxuu ahaa magu waa ciriciiraysaa meel la kala dego ayaa la leeyahay dadkii hudheelada ku jira ee dadka ahaa muxuu ahaa localka ahaana meelaha kaley baa bay degeen. Wufuduna way iska soo daba dhacaysaa, diyaaradu waa imanayaan, maasha allah madaxweynihiina waa la sugayaa. Arrintan muhiimadda ay leedahay baa soomaalihii oo dhani isugu timi meeshan. Arrintan waa arrinta kala goynta dalka waata ugu adag ee ka dhacday Soomaaliya intii Soomaali jirtay. Marka arrintan muhiimka ay leedahay isku haynta dalka Soomaaliyeed iyo xorriyadda Soomaaliyeed in la difaaco, qof kasta oo Soomaaliya waxay ku tahay waajib ayay ku tahay, hadday tahay ciidamada, hadday tahay dadka waxgaradka ah, hadday tahay mas-uuliyiinta, hadday tahay shacabka. Dalka waa lagu soo duulay, waxaa la rabaa in dalka la kala jarjaro, gobol walba meel loo gooyo, dabadna khayraadkiisa ku khayraadka dalka ku jira dhuuqo ayaa la doonayaa, qof walbana meeshiisa lagu cuno ayaa la rabaa. Marka dadka Soomaaliyeed ee dalka Soomaaliyeed waxaa ku waajib ah in maaragtay la ilaaliyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed, dadka wax magaratada ay doonaya inay sheegaha soo raacaanna waxa weeye in maaragtay gacanta laga qabto. Dad maaragtay aan iyagu danaystayaala ayaa doonaya inay u geliyaan gacanta ummad kale, inay gacanta u geliyaan, taasuna maaha wax ay Soomaali yeeli karto. Qofka soo Soomaaliyana waxaa ku waajiba inuu ka gedisho oo xorriyadda dalka iyo wadajirka dalka uu ilaaliyo.
Watay shikdow sida markaa sheegtay bay imika diyaar guriga ugu dambeeya markaa socda, ma jiraan marka loo eego wufuudda markaasi ka qayb galaysa wufuud ka socota dhanka Puntland oo dhismaha ama yegelelida maamulkaasi waqooyi bari u joogta?
Haa, way joogaan ismadii Puntland, way joogaan, way yimaadeen, si fiican baa loogu soo dhaweeyey maasha allah. Muxuu ahaa si habiya oo wanaagsan bay u yimaadeen oo maaragtay dhamaystiran bay u yimaadeen. Waxna hadda insha allah waa imanayaan, intii kalena haddana waa imanaysaa haddii alla idmo.
Maamulkan waqooyi bari ee markaasi curduka maxay kaga dhigan tahay marka loo eego in munaasabad heer sare marka loo qabto cali masaabkooda uu ka qayb galo markii ugu horeysay ee madaxweynaha Soomaaliya, maxay uga dhigan tahay waqooyi bari iyo guud ahaanba Soomaaliya?
Waqooyi bari iyo guud ahaan Soomaaliyaba waxay uga dhigan tahay inuu madaqadanu ay tahay madaqad Soomaali leedahay, islamarkaana wax kala goyn leeyahay ayay jirin. Soomaaliyana ay mid tahay dadkii ku riyoonaya inay waddanka kala jaraanna wadnaha ayay jaraysaa. Marka dowladda federaalku waxay cadaynaysaa inay dhulkan gacanta iyadu ku hayso, inay ka taliso maaragtay in ka socdo amaamulkeedu ka socdo, ciidamadii federaalka inay joogaan, ciidamadii maamul goboleedka ay joogaan, madaxdii dalku ay meeshan isugu timi, caalamka oo dhan bay waxay tusaysaa in maaragtay waxa la sheegaya ay waxba ka jirin.
Watay ugu dambeyntii Cabdulahi Sheikh Doono wax badan markaa ku sugnay dabcan marka loo eego magaalada Lascaanood, waad ogeysay markaa wax u socdeen tan iyo bilowgii, inkastoo hadda markaa ay waxoogaa muujinay raagtay in caleen masaarka markaa uu dhacay golihii hore iyo markaa loogu dhawaaqay qaarkood, maxaa xiga ood markaas leedahay maamulka waqooyi bari weye markaa kaga filnaan doonta inay howlihii markaa bilaabaan dibuliskii dhanka ciidamadii markaa la qalabeeyo oo markaa la diiwaan geliyo mashaariicdii kala duwana, maxaa xigaas leedahay mustaqbalka dhow?
wallaahi waxaan isleeyahay haddii alla idmo wax badan baa insha allah imaantika madaxweynaha iyo wufuudatan wax badan oo gobolkan in badan buu dalka ka haray, labada gool ay ka hareen oo muxuu ahaa hadday tahay dhismiteeri la odhan jiray oo mashaariicda iyo horumarinta iyo waxbarashada iyo caafimaadka iyo maaragtay infrastructureka wax walba ay maaragtay dib dalka intiisa kale way ka dambeeyaan. Marka waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala wixii intii hadda dalka burbur ku jiray ka maqnaa oo dhan insha allahu tacaala in maaragtay laga hirgelin doono muwaadiniinta ku nool dalkana ay maaragtay dareemi doonaan inay ka mid yihiin dalka Soomaaliya oo maaragtay ay xuquuq leeyihiin, waxyaabu lahaayee dad aan codna lahayn, maaragtay waxa dakhlina aan lahayn, islamarkaa maaragtay iyagu ku socdaa wixii jeebkooda iyo wixii maaragtay lokali ay maaragtay samayn karaan. Marka horumar weyn bay insha allahu tacaala rajaynayaan, waxaa in maaragtay wax loo qabto oo dadka la iska rabtaago aad iyo aad bay maaragtay u wanaagsan tahay, waana rajaynayaan insha allahu tacaala.
Aad ayaa umaadsan tahay Cabdulahi Cabdisheekh Doone aqooniyahan ku sugan magaalada Lascaanood oo ay ka socoto qabanqaabadii ugu dambeysay ee munaasabadda caleen masaarka maamulka cusub ee waqooyi bari. Adoo masan tahay injineer
uga muqdisho inoo kala dhigayay warkii Soomaaliya dalkeena Australia waxaa dunida looga yaqaanaa caasimadda xasaasiyadda ama allergyga ee dunida waa maxay sababtu warbixintan ayaa ku saabsan arinta iyo sida la isaga ilaaliyo ama looga basii gaashaanto cuntooyinka aadan cunin ha ahaadaan sababo diimeed kuwa dhaqan iyo sababo kaleba ee
ma ogtahay in dalka Australia looga yaqaan adduunyada caasimadda xasaasiyadda ee cuntada dalka Australia waxaa ku nool dad leh dhaqamo diimo luqado iyo baahiyo caafimaad oo kala duwan nooca cuntooyinka ay cunaan ayaa intaaba laga dheehan karaa xalqadan Australia Explained oo ah tii labaad ee sanadkan 2026 ayaa khubaro talooyin kugu siinayaan ama kugula wadaagayaan ku saabsan sidii aad u fahmi lahayd calaamadaha iyo macluumaadka kale ee ku daabacan ama ku sawiran baakadaha cuntada iyo macluumaad kaleba waxaa laga yaabaa inaynu badankeenu leenahay cuntooyin aynu ku dhiirano cunudooda kuwa aynu ka cagajiidno ama kuwa aynu cunudoodaba ka caaganahay waxaana sabab u noqon kara diin dhaqan arrimo caafimaad ama ikhtiyaarba aan ku bilowna dhinaca cuntada ee waxaa jira nooc xasaasiyad ah oo laga qaada cuntada loona yaqaano xasaasiyadda cuntada ama food allergy taas oo haddii la iska indhatiro keeni karta dhibaato halis ah ama xataa dhimasho Australia gudaheedana 10 caruur haba ilaa 1 ka mid ah ayaa qaba xasaasiyad cunto iyadoo ukunta ay tahay tan ugu daran dadka qaangaarka ahna 10 qofba midkood ayaa qaba xasaasiyad cuntada taasina waa sababta ay muhiim u tahay in la fahmo calaamadaha ku qoran ku daabacan ama ku sawiran baakadaha cuntada si ay dadku isaga ilaaliyaan cunidda nooca ama noocyada cuntada ee ay xasaasiyadda ka qabaan Ingrid Roche oo ah khabiir nafaqeyn kana tirsan golaha qaranka ee xasaasiyadda Australia ayaa sharaxaysa nidaam cusub oo la sameeyay ama loo sameeyay ogaanshaha walxaha ku jira cuntooyinka kala duwan ee Australia
Plain English allergen labeling was brought in to help people be able to read food labels easier when they're looking for their allergen in a particular food.
Nidaamkan loo yaqaano plain English allergen labeling waxaa loo sameeyay si ay dadku si fudud ugu akhri karaan calaamadaha cuntada marka ay raadinayaan waxyaabaha ay ka xasaasiyad qabaan. Haddii cunto ay ku jirto waxa xasaasiyad keena waa in si cad loogu qoraa liiska walaxdaas laguna qoro af Ingiriisi fudud oo cad ayay tiri liiska waxyaabaha ku jira cuntada badanaa waxay ku qoran yihiin dhabarka baakada waxaa ku qoran dhammaan waxyaabaha cuntada laga sameeyay gaar ahaan kuwa xasaasiyadda keena
That plain English word has to be in bold. Say, for example, you might have cheese, and then in brackets, you would have milk in bold.
Maga noa untada e xasaasiyadda keena wa in sigaar ah loogu muujiyo xarfa madow oo ka dhex muuqda kuwa kale. Tusaale ahaan, hadii untadu cheese ama burcad tahay, waxa ku jira caano. Wa in marka magaca caano loo muujiyo si uu uga dhex muuqdo magacyada kale. Sidoo kale hadii uu loos ku jiro cuntada waa in magaca loos si gaar ah loo muujiyo si ay dadka xasaasiyadda ku qaba si sahlan ugu arkaan ayay tiri noocyada looska iyo noocyada kale ee beer kale sida almond cashew hazelnut iyo macadamia si kala soocan ayaa iyagana magacyadooda loogu muujiyaa baakadaha cuntada si uu markaa qofkii mid kuwa ka mid ah xasaasiyad ka qaba uu si sahlan uga dhex arki karo sidoo kale oodka badda ee qolofta leh sida kuwa la yiraahdo shrimp iyo mussels ayaa si kala gaar ah iyagana loogu qoraa noocyada badarka ee ay ku jirto walaxda gulatinka la yiraahdo sida qamandiga galleyda boorashka iyo mid barley la yiraahdo ayaa iyagana si cad magacyadooda loo qoraa ama loogu muujiyaa baakadaha cuntada si loogu digo dadka qaba jirro magaceeda la yiraahdo coliac ama kuwa u nugul gulatinka
The other thing that plain English labelling has done is it's made the contains statement. So on a food packet, you've got an ingredients list, and then next to...
Waxyaabaha kale ee uu sameeyay nidaamkan luqadda sahlan ee calaamadayntu waa inay ku jirto kelmad la yiraahdo contains, oo macnaheedu yahay waxaa ku jira. Baakadda cuntada marka aad eegto, waxaa ku qoran liiska walxaha cuntadaasi ka kooban tahay, waxaana ku xiga ama hoostiisa ku qoran kelmaddaas contains ama waxa ku jira, taas oo taxaysa liis kooban oo soo koobaya dhammaan walxaha caanka ah ee keeni kara xasaasiyad ee ku jirta cuntadaas, waxayna u sahlaysaa iibsadaha inuu si fudud u ogaado walxaha uu xasaasiyadda ka qabo marka uu akhriyaya calaamadaha cuntada. Calaamadahaasina isku si bay ugu daabacan yihiin baakadaha cuntada, ayay tiri. Haddii aanay cuntada ku jirin gulatin, laguma qoro baakadda, waxaa lagu qorayo keliya marka ay ku jirto. Waxaayana jira sababo kale ama sabab kale oo ay dadka qaarkood uga caagaan nuucyo cunto ah oo ka baxsan sababaha caafimaadka, waxaana ka mid ah sababo diineed ama diimeed. Tusaale ahaan, dad baa cunaa cunto nuuceeda la yidhaahdo kosher, kuwo kalena waxay cunaan cunto xalaal ah diimahooda awgood. Shosh Landau oo ka tirsan Kosher Australia ayaa sheegaysa in hay-addoodu ay tahay mid ka mid ah laba hay-adood oo waaweyn oo xaqiijiya kosherka dalka Australia.
Our logo is the map of Australia with a K in the center, and that's in a circle. But I would say it's not a huge percentage of products that actually have the logo on it. I would say it's
calaamadaydu waa khariidada Australia oo xarafka ka ah ku dhex yaalo, laakiin calaamadu kuma qorna cuntooyinka oo dhan. Qiyaastii 40% oo keliya ayay ku taalaa. Sidaa darteed, si aanu dadka ugu caddayno in cuntadaasi tahay mid kosher ahaan loo xaqiijiyey iyo in kale, waxaanu isticmaalaa app muujinaya dhammaan cuntooyinka kosherka ah, appkaasoo aanu si joogta u cusboonaysiinno, ayay tiri. Appkan la yiraahdo Kosher Australia hadda waxa aanu u samaynay calaamada baar koodhka la yiraahdo ayay ku sii dartay, taas oo iibsadaha u sahlaysa inuu cunto ka iibsado meel kasta oo aanu ku koobnaan oo keliya dukaamo gaar ah.
So you can actually go through supermarkets and scan a barcode, and it will let you know if that product's in our database or not. If it's not coming up with a barcode, you can still search and see if that product...
Dukaanka ayaad wax ka iibsan kartaa adigoo cunto kasta barcode-ka app-ka ku eegaya. App-ka ayaa kuu sheegaya in cuntadaasi kosher tahay iyo in kale. Haddii uu barcode-ku kuu shaqayn waayo, xataa weli waad ka raadin kartaa app-ka. App-ku wuxuu ka shaqeeyaa dunida oo dhan. Sidoo kale, waxaanu leenahay group ama koox Facebook ku midaysan oo su'aalaha isku weydiisa, ayay tiri. Qiyaastii 30% dadka Australia ayaa cuna cunto xalaal ah, waana suuq si degdeg ah u sii koraya. Dr Maxamed Khan oo ah madaxa Xalaal Australia ayaa dadka wax iibsanaya kula talinaya inay eegtaan calaamadaha xaqiijinta xalaasha oo hay-ado lagu kalsoon yahay ka soo fulay.
If there is a logo, there is a certain level of assurance that yes, the product halal or not halal. But there's a hiccup in Australia with the anti-halal campaign. So some companies...
Haddii aad aragto calaamada xaqiijinta xalaasha, waa mid ilaa xad lagu kalsoonaan karo in cuntadaasi xalaal tahay. Laakiin Australia waxaa ka jira olole ka dhan ah xalaasha, taas oo keentay in shirkadaha qaarkood aanay isticmaalin calaamada xalaasha. Waa mid aan iibsadaha u sahlaynin doorashada. Laakiin waxaad websaytkayaga xalaal australia.com.au ka heli kartaa talooyinka caawiya ogaanshaha cuntooyinka aan xalaash ahayn iyo wixii la mid ah, ayuu yidhi. Waxaa iyaguna jira abyo uu ka mid yahay Xalaal Advisor oo talooyin muhiim ah laga heli karo, inkastoo aanay hay-adda Xalaal Australia xaqiijinin. Dr Khanna waxa uu iibsadayaasha kula talinayaa in iyagu xil iska saaraan sahamintooda wixii aan xalaal ahayn, ayna la xidhiidhaan Xalaal Australia hadday u baahdaan.
They call us and then we try to give them information to the best of our knowledge. Now, if we are not certifying that particular ingredients goes into the product, then we simply say, sorry, we can't give you an answer.
Dadku wayna soo wacaan, annaguna waxaan isku daynaa inaannu caawino inta ogaalkayaga ku siman. Haddii alaabtana la weydiinayo aanaan annagu siinin xaqiijinta, waxaanu si cad ugu sheegnaa iibsadaha inaanan jawaab siin karin, waayo sheegaas annagu maanaan xaqiijin, ayuu yidhi. haddaba inaad dukaanka ka hubiso cuntada aad ka iibsanaysaa waa mid kalena waxa ay tahay sidee isaga ilaalin kartaa cuntooyinka ama cabitaanada aad ka aagan tahay marka aad meel kale cunto ka cunayso sida maqaayadaha Ingrid Roach ayaa ka talinaysa
Allergy and Anaphylaxis Australia have a chef card, so it's a little wallet-sized card that lists your food allergies.
Hay'adda Allergy and Anaphylaxis Australia waxay sameysay kaar yar oo jeebka lagu qaato, kaas oo ay ku qoran yihiin cuntooyinka aad xasaasiyadda ka qabto. Markii aad maqaaxi gasho, soo bixi oo u sheeg shaqaalaha inaad qabto xasaasiyadda cuntada. Oo ay kaarka tusaan unta kariyaha si ay untadaada uga ilaaliyaan walxaha aad xasaasiyadda ka qabta ayay tiri. Waxay sidoo kale ku talinaysaa inaad isku beegto maqaaxiyaha waqtiyada aanay mashquulka ahayn si ay kuugu sahlanaato la hadalka shaqaaluhu. Waxay kale oo ku talinaysaa inaad marka hore si taxaddar leh u doorato maqaaxida aad ka cuntayn doonto isla markaana aad dalbato cuntooyin aan aad u kakanayn oo walxaha ku jira yar yihiin. Iska ilaali bay ku sii dartay maqaaxiyadaha cuntooyinkooda saf-saf laysu dhinaca dhigo oo dadku iskood u xushaan. Waxaa dhici karta in cuntooyin kala duwan istaabtaan oo walxihii mid ku jiray si aan ula ka ahayn loogu gudbiyo cunto kale.
And of course, the most important thing is that when you eat out, you must carry your allergy medication with you. So if you have an adrenaline device or antihistamine,
tan ugu muhiimsani waa in marka aad cunto cunid u baxayso, aad qaadato daawooyinkaaga xasaasiyadda. Haddii daawadaadu tahay irbada adrenalinka ama nooc kaleba, waa inaad sii qaadataa si haddii aad cunto ku jirato ay diyaar kuugu yihiin, ayay tiri. Marka aan u baxno cunto cunid kosher ah bay tiri, maqaaxi uun iskama galno si aan u dalbano cunto kosher ah. Waa in maqaaxidu idilkeed ba tahay mid kosher loo xaqiijiyey. Dhinaca kalena in maqaaxidaha laga helo cunto xalaal ah ayaa iyaduna ah mid adag, waayo sida la sheegay, maqaaxidaha iyo meelaha cuntada iibiya qaarkood ma rabaan inay calaamadaha xalaasha ku muujiyaan ama ka muujiyaan meheradooda.
The apps are there and I commend those groups. They try to help the consumers. For example, Halal Food Sydney, Halal Food in Melbourne. They develop some kind of
appyo aya jira laga hubiyo xalaasha waan ku amaanayaa kooxaha caawiya bulshada sida Halal Food Sydney iyo Halal Food Melbourne waxa ay sameeyeen macluumaad arinta ku saabsan kumanyaal macaamil ah baajiro oo u baahan in wax loo kala adeeyo laakiin waxaan aragnaa iskhilaaf ka dhex jira hababka xalaasha loo xaqiijiyo ayuu yiri ugu dambayn baa lagu talinayaa sida ugu ammaansan ee aad ku ogaan karto cuntooyinka ama cabitaanada aad ka aagan tahay isla markaana aad isaga ilaalin karto walxaha aad xasaasiyadda ku qabto waaba haddii aad qabtee waa inaad adigu samaysato sahamin iyo baarid kuu gaar ah oo aad ku ogaato qaybtii Australia Explained ee toddobaadkanna intaasay ku dhan tahay barnaamijkeenni jimcaha ee soo bilaabmay ku dhawaad saacad ka hor ayaa hadda gabagabo ku dhow inta aanu dib u kulmi doono waxaad markasta ka dhageysan kartaan barnaamijkan iyo kuwii hore iyo macluumaad kale oo faa'iido leh bartayada podcast-ka iyo tan Facebook-ga oo labadaba ciwaankoodu yahay SBS Somali inta aanu halkan dib ugu kulmi doono waxaan idin leeyahay nabadgelyo iyo amaana Allah
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-a SBS Somali.